Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde alkemisar sappo e jogon lewru me yomede mayru jam jena yambe yabirima e mbiyan jena yambe soki nokku no dirtede maison de la presse do bomoko do odo wattu goto wodi nokku no dirtede gawo kanya anso. Nairi bangal yimbe suutabe won be juude yimbe le joyen kaborde journaliste an le hen don jottinobe kabaruji kanye fa yotto gollonobe lamo kanye ko nande modo be fuddu le saha le ni kanye le wud le ndi be nanga ko nairi bangal le be ma ande tokko no dirta TikTok wattu jono horso tawmi yimbe le wanto ngabban ton tan puita wanto ton kolloite jaguji muude no gondi hebru koni e ngiduji muude en non yewtere men no noddirte zoom sirde en ganan halde ɓeɗo yimɓe ɓe kuloɓe sanne tan wala fou koɓe cuusi kala koɓe jii fou eɓe kula on pamtoto ɗum e journal ngal ɗi wono sembe kabaruji ɗimin joguinon ɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade fa hande yimɓe leɓe sakiraɓe muɗum cuutaɓe ɓe kolliti wiide laamu hakkundejoɓe kaja waɗno watta fur yella ɓeɗo yimɓele anan joppite ley ɓeɗo suutaɓe yettinoɓe kabaruji an ley hen kañe fa yettoyo gollonoɓe laamu o kañe ko nandi e muɗum ɓe fuddu ley saha leydi ndi kañe ley wud leydi ndi ɓe cuuta wattu joni saraɓe mabɓe sakiraɓe mabɓe fa yettoyo guiɗiraɓe mabɓe fou ana jelinoɓe kani yoppitirede Ousmane Ñaly Buuɗi
député kiɗɗo Kuthiala fa hande ana woni e juuɗe Abdou Agouzer Maiga suutama ley miside muɗum yimɓe jomɓen kaɓoɗeɓe anda ha goni ngadi don jamma noga e tati lewru avril hitande 2023 kuma ndaw gurma rados Drissa Sanogo kanyundu ana woni e juude nangube don e wi secrétaire général syndicat administrateur civil au préfet kido nangama le hitande 2020 Faiso Omata Naka himbe makko e goldibe makko ana jogi gike tawe o heddi e yonki makko don waltini wiide Burama Jara journaliste Hamadou Ñaly Buuɗi e Moussa Babana Diko fa han kanyundu ana goni e juude be ciutama le hitande 2020 et 2021 sori kone directeur programme radio Danaya Souba les régions Ségou Kanyundu wala fuko matana illa noga e jeegon lewru janvier hitan 2023 Salek Ag Jidou andirtedo Jeydan et Mustapha Kone directeur Kanya animateur radio Coton Ansongo Kanyundu fahne ana goni e juude jom en kabode nangubebe
oɗo député kiɗɗo mobnodirta Abdou Agouzer Maiga cuutaɗo le noga tati lewru avril hitande 2023 yo guɓal ngal ɓenodirta Nosrat ngal holliti wiide kañum joguimo wakkande ɓe jaltino vidéo ngaji ɗi nde ɗum woni talatar ƴaɓɓinonde sécurat makko ɓe noddi ɗon journaliste en kolliti wiide ana kaja laamu hakkundejo waɗno watta fo yella oɗo gorko moɗo mo yoppite sabide o wona karɗo cellal sanne keɗɗe mo kanko noddirte Ousmane Maiga yo ɓi Abdou Agouzer Maiga komo sifido hen
le 26 mai 2023
ñandinogo e jeegom mai 2023 sifa liwru caggal ko suuta aba amen yalti e le vidéo hultine wiide hakika omo juuɗe yimɓe guɓal lollil ngal groupe de soutien à l'islam et au musulman on ɗo vidéo o laatiki cakkite no o muɗum no min ji aba amen hitande hurde rafi kabaruji makko ɗofo banggal alhaali cellal makko ɓe jaati sugulla ndenno e ley metta woni komin ɓamata haala yesso ɓiɓɓilidimaɗi banggal micro ngaji moɗon e kawrital nokkoɓe kabaruji dardude lam koɓe transition ɓe yimɓele cuutiɓe moɓe e kañe kala mbawɗe fiide dabare yoppitere makko yoɓe tinno faabade min yalla newamuwofna heɓe yoppitere abba amen
bem wattu joni e mbiyan ɗiɗo kabaruji fan mba heɓe dow beme amen ande to dow page Facebook kañe fayotto compte Twitter Studio 80 bemal ande ngal ɓe noddirta TikTok ngal so tawmo wiide yimɓele woɓɓe an toon ngabban toon tan ana pija woɓɓe du ana puyta yogaɓe an toon kay toon gaɗoyta jagguji muɗen toon kollata kuɗe ɗe cottata du hono misal gollonoɓe koye muɗen gonɗe ɗo bomoko ɗo kañe fa yetto le galluji mawɗe le majjunduɓe kolliti wiide ɓe mbawi hollude toon kuɗɗe mabɓe faɓe keeɓa hen ko woni e gueɗuji mabɓe fa keɓen famtare keɗɗen Ali Cissé kañe Ousmane Ñaly Buuɗi
saliyo joom salom to muuli watte tawede makko ɗo TikTok laatike sababu fodɗo yimɓel hewɓe yettade salom makko ɗo ñande fuu ɓe ɓeytoɓe ɗum
jongonga jaati min heɓa client en hewɓe ɓami numéro am dow TikTok ndennoɓe jiiɗi kofade ga am
hono makko kanko on ɗo defowo mo yiɗa inde muɗum haale du anano TikTok saabi ngal ɗo beemal ande yimɓel hewɓe woni jottotoɓe nokku makko ɗo fa ñamal ñalawma hande o nga o holti wiide omo yiya tiɗɗalal yogaji ley hen
kilen e jogaaɓe anñaji mum en moƴƴa ɓe noddan kultini wiide wonko ɓe kasindini so ni ɗum naɓama ɓe noddade téléphone to ɓamata
so yogaaɓe kañum en ka beeme annde ɗe ni nawtorto fa somo somoyaji mum en woɓɓe kañum en ka hoolaki ɗum feyi
min kay ana newani kam sodude dow TikTok sabi ko ɓuuri hewde wattu amna ɓilli min kay ko jimmi tafon yiide ko yeyete ko sabi sato ɓeɗo no nambo yimɓe so ni a waɗi commandement tawan wona feyi ko milɗa ko noon
tawede omo jogui indele ñalawma hande o fuu beemal ande TikTok yo nokkuto yimɓel hewɓe golloɓe wawi andinde adnaro Allah ndu golleji ko wondi wadde ene wawi latade sababu e jooɗi mabɓe ɗo naɓirde yesso golleji ɗiɓe gatta ɗi
en jaran nokku no dirteɗo baña garal e wuddu leydi ndi ɓe kolliti wiide kawrital kumnigal kabaru fina tawaji ɗum waɗi ley oɗo nokku ɓamde sappo e goho yettade sappo tati lewru meh ƴaɓɓi noon ndu ngal ɗo kawrital ɓe noddiri ɗum maaro beme ɗum woni en fo kawriten ɓe kolliti wiidulle oɗo ñalawma koni fana muɗum fa ɓe ƴewto yalla hono yimɓele wonɓe ley baña gara kañe fa yetto e jalliño gonɗi toon ɗi fuu no kani hawritinde yalla nara damal gotal jaltira damal gotal wonko keƴƴaɗa men gonɗoto Adama Djigui Ba Diarra heɓini
leyɗi ñalawmaji yambereji ɓiɓɓe rewɓe e worɓe région Bagnagara e sukaɓe jokkolɓe ƴurɓe ley kedde leydi ndi fuu kawri hen ɗum holliti en wiide Sek Oumar Toloba e Adama Tagadju wonɓe fedde humaninde golleji mum
ñalawma hande kalɗo haala Bagnagara fuu rafi ndenagu o fa yetto baasi gonɗole nokku o hakkillaji yimɓe yarta e muɗum min tewti yalla yimɓe an heɓa hawrtude ɗom fa jam ko tewtete ko heɓe ɗo e wakkati e juuɗe yimɓe haltididde fina tawani wawi latal sababu wadde ɗum fuu
e wi maire o ɗi hakkillaji waɗan fa jam e deƴere waɗa hakkunde himɓe Abdoulaye Kassogué maire commune Urbaine Bagnagara
sa été un retrouvaille
ɗo latike wakkati mo siŋaji kewɗi yidata e muɗum min jeehi sukaɓe jeyɗaɓe nokku goto ana weɗodira juuɗe mumen ana tewta ɗu yalla ko wonno hakkunde mumen ko ana heddo ɗo latike wakkati lobbo e juuɗe amen eɗum wawi wartirde kolol hakkunde amen
la confiance
e yimoɓe hono koko dambele pettigoro Kadidia Touba Amanar Kidal jewtini himɓe ley ɗi yambereji hollitindo wiide batudu dow kabaru jam e gondal waɗi ley nokku centre culturel Bagnagara ɗum wonno ko Adama Djigui Ba heɓini studio tamani ƴiwde Bagnagara
e mbiya Ousmane Niani Bouly a jarama sanne sen iwri nokku noddirteɗo Bagnagara e gardan le ngal lowru Bamako ɗo ɓe kollitiɗe ñalawma keƴƴanaɗo kuɗɗe jakkirteɗe ɗum yambinte ley nogaye lewru meh wororo ndu le majjum kanko noddirteɗo Drissa Daw laamiɗo kabaru no ɗiɗo golleji gori o holliti wiide ɓe garan wadde immadaraji ley on ɗon ñalawma du ɓe jippoto ley lumoji ɗi ɓe ƴeewa yimɓele jakkotoɓe kañum fa yetto pesɗoɓe ko nandi e muɗum fuu no kuɗɗe muɗen gori ɗum woni Mamadou Sama Sekou lannirke e makko keɗen koɓe kaldi dow hen
cette année elle va être célébrée à travers
min yambinan kawrital ngal e natugol ley lumoji famminde jamare nde no golleji amen yarata ɗum woni haybugol kaaki enditirɗe ɗi hono balance eko nande muɗum min jadan ɗuɗo yimɓele hewɓe pultinde nafakaji golle amen ele endugol lentereji saabi andon gollirɗe amen nde anda ka no fewiri wonande yimɓele hewɓe ka ɗo tiɗɗalla bonka min jogui sato jaati yimɓele amen so naati lumo ɓe jennete sukaɓe kay haɗanɓe jaati hinnade golle mabɓe ne golle muɗum gatta o ana faabo jaati kamɓe julaɓeɓe e kañum fayi damare nde saabi an julajo so ni aɗa indira hunde nde hiɓɓali ɗin wawi tawede sato wonko ñakki sato ɗum wawi latande client o mursa mawde
wattu joni en jaran nokku noddirteɗo kulo kani jehen kaali hen toon kabaru koɓe ɓe kolliti wiide suko jokolle goto kañum hirsi toon ɓiy debbo patron muɗum noon ɓe kollitiri wiide ɗum waɗi toon ley sappo enayyi lewru meh ƴaɓɓinoon ndu wakkati ndemo hirsuno oɗo suka debbo nde wiyama o tippoyi tew muɗum ley suudu école wondu toon ndu commissariat gon nokku noddirteɗo kulo kani wakkati nde ɓe kalnano ɗiɗo kabaruji worri noon noon ɓe gaɗi ley hen immadaraji ɓe darto e suko jokolle o fa hande no hollitama wiyade o yiyaka saabi de o jokki hen du
Sidio Tamani yo projet fondation Hirondel ɗo mali ɗo mo faaba muɗum ittira ley leyɗe gouvernement Suède Danemark Suisse Royaume-Uni kañum Union Européenne et coopération Espagnole
yewtere meɗen noddirten zoom sir nde en garan halde kabaru ɓeɗo yimɓele kuloɓe sanne tan wala fuu koɓe cuusi kala koɓe jii fur a tawan hakkillaji mabɓe ko immi kala koɓe jii fu a tawan yo beeli mabɓe jottaki hono wori Ousmane Niali Bouly
goto fu e meden an andine do goto dofe ko yifu an hula me hala nan on hala kautal dofe gonga o dofe bondo du kautal dofe himbe makko e gidra makko non nodirtamo kom hula bosaru musuru balu nagge fay kuma nyageje e palladi wiide tan ko dirata fu nyande wotere kautal ana loto geddal yanti le luro mon hucce e makko sini anani o masika o uko gare balle ka mi boni mi solsi mi mayi fa o noddi wuri saro gollo mabbe onne faybe mumnirbe kanyu ati wi a hande kay o wuldama famin o noddata kanyu e udit damgal nyegere nati fa wallamo ka andon wana kautal tan wori ni takuru jom sudu takan leme mabbe kanyun tu ana hula fu takuru ana hula pon sino ma jabbo do pon ayantan o mo signa o wi donno mobel wadu jam jam pon ngaji di mo ina ka gasa koy e di jabba samude no foti dofinde si halaji fu anana o ma hala hollitindo on wiide tan himbe yogabe ana dofidi hunde fu ana kula yogabe jati no poti dofinde ane hakkilo mobben ko wadi fu hono won jiddo dabade dum benni
do ngarten haddude betande do kabaruji di en joti hono hedi be yambe do mbawi tade le malifo e mangal muru ido kabaruji fan ba hebe do be me am ande to kanyo do page facebook kanyo fanje to numero am via mo 37321 onon jogi telephone ngay di ecran ngay di do mbawi watton tele charger do won ba mon odo application do be me ande to kabaruji kettino do wakkati fu lingi don fanje fe no kon andir onno do e ser yewtere mede de an woti wassalam yotre meden den garan filitade do odo kabaru mo bone den halde do jati dum wono no nyaw koko be kolliti wirsa ewi yimbel wombe leedi meddindi le tem dron fan baddo yimbel chapande njiyom chawbe odo nyaw be do yimbel do tansan chawi nyaw o jabata halande fi goto ko buri hewde fatan yagiro nyaw o sudan dun nyawne sa halay tan wawa sawrede wattu jono fa pameno nyaw koko o wori kedden usman nyali buli kanye sita sidi be ko pewni en do hen
redu yurdu anatora sanne himbe be o nyaw nangi e himbe wembabe sabe o nyaw an ngada noddango yalla ana ciowre fa gasa
koko nay men
suni koko nangima atan watti fu kongurma fatta dadi ma fu ananawa suni aye sul marde atan hindu dan yalla da min tambini ga sanne mi yi ci doktoro de kewde ngami longi samdude ledde balebe tan bungu samdini ga sedan mi yetta alla nyol men handen min koko natinga sadal horam bu ta fi watti fu mi dan nana aye ciudi arajoji wi safar koko ar ciotte nukkuje yogaji mi yi ci doktoro de be sin pudegantle mi jabe dum
nyangani aka fokabe opere
doctor en quality wide yor kule redu an wayla tade sababu fa tiagal jomuna yalta nadu se yalta woy koyde yi am yalta professeur lassana kanté chirurgien généraliste hôpital gabriel touré beni en famu kabaru o nyaw
le mouride pour nous
nyawnde tade koko ana mate yimbe ko heewi handen tade yo nawala goto mo jemar ko heemu dum saabi gason tiidi sanne medde way nyawnde dum sabu so on nawala hebi semme jaldi tomonde atan watti fu pudje ana fuda kofol tomonde fotar tiagal mudun yoga ana hirton jatti budduje ko ittata iyan sa jeewi hannen le temdra fu chafande joy faade chafande jetton bibbe leedi mali ana sa o nyoko noddirte koko
attendez cette pathologie
professeur lassana hol tewida o nyaw himbe anda dun sanne dum sabide nyawbo yoga be ngarata law faandi o tampini dum ben ka ko lati fu hol tewida o mawai sawrede fa o dada
men won ledde jilletede e neban nay nyaame ko nafata sanne ko wawta timmunde na wala koko men nyawnde ledde bale ba dum timma pel first na wona satti fa itti puje e cialdi tomonte ma ciagal mudu medo wa ngondan fatima
ka bampiw
ledde balebe du ana ciawrire e o nyaw be ciawrirobe himbe e ledde balebe wombe bankas e dominya kuliti en hono ngatta sini ana ciawra nyawbe
la plupart des patients commencent
yimbe hewbe sabbe nyawala koko ana fuddo nyawndira dum ledde balebe ciagal mudu so dum tiidi sanne so yotto doktorobe do gaso jom yotti ngando ledde arandireji ko hokkata dum en ko he e mudu ana nafa be sanne gaso arfa nyawala tiidi fa itti puje cialdi tomonte dus wona oppe suna ana tiidi dum timma ga jamara fama wi nawala koko hatta ne wadde beewu
genital et sur la fertilité
to tumbuduto ko yata himbe teme doron woni yaabe doktora e tawa nyaw yor golle redu woni e mupen sawru gol mudon ana fawi do hakke no nyaw o nangiri jomun kanon docteur garba kunta ana darte e jamare de ngatan hakilaji ko nyamata ko way latade sababu yornugol redu
niveau de la clinique on a une
santé le tu doktora am kiliki do mede wa hebde ko yati me temdere garba do hitana fu sabe on nawala koko yoga jata tawan de me yor kuru yoga mebbe yotto ngon gata nawala tiidi fa wala sedan mede wa nyonde yoga mebbe fa hono hitane wotere so heba timma soni jomul leedi mo ana yora sanna ana tiidi koko nyawne fatima mede tewdra jamaade tinno yara jam fa heewa du ana nato sabe habde deedi yordi sabe so neddo leedi mo yori sanne do ngo sabe minta hokkude koko semme so neddo leedi mo yori chafaaje yoga antu jaati wa naftade kasin
donc avec d'autres médicaments
e heewi docteur en ñaw yorgol reedu ko buri heewdu fu himbe boobe ana joodi o buri nangude naadu gollobe ana dari ono donnobe mobilaji ñawobe machine ngaji naadu mangal pat en